on the back than the maddest boy. Deep and trap boys, send it to you guys. Yeah. Me need you a marina ena.
Maza kujinyonga, nitego amenitega mabomu nikaruka. Dengo ametoroka rastabonga nikabaki. Nikwanda kuua wakapata niko chonjo. Waona basi sando lipige kwa msalaba. Hapa duniani mimi sina makosa na binadamu. Watega mtego kubwa za mnirua Sadamu.
Nijua mali inaenda.
Can you look any for better life? No matter what's it seen, no matter what's it done. Better wanna better wanna begin myself. Taller than man, not a race to see man. Chinyambe, chikuyambe, chituyambe.
Rock, so.